yande joyna wittode emin tagui sappo joyi studio kalangu nani habaruji ɗinni e fulfulde. Dimin Oumar janganta on nani ko e habaruji ɗinɗini ndero ko e kibaruji men ni har ko ƴewata ni mbiyenni haro ko e habaruji ɗin noon ni hande subana ni ko watta hano ɓoɗɗe noon ni nane mbiyen tramol noon ni ɗuɗɗal noon ni yeeh wulama noon ni nder wuro maraɗi ɗum ɗo ko watta hano comprimé noon ni ko tramol kanƴi hano ujjine herme e capanɗe tati e jeetati e keme jeego e sappo e jeetati nonnoon ɗo fa hankkasi har ko ƴewata hano durwo ko hittani hikka ko wonno waɗe hano wuro tilabéri capan lawol capa e neɓo noon ni ɗum ɗo wumɓe acca ha gaɗa kamɓe dow ɓe gaɗi ko mabɓe lawol ɗiɗaɓol yewtere en pindino hande yeccata kuna ni har ko ƴewata mbiyen ni hano fondittol e mbiyen ni dartingo sarusiji ɗi leydi men Niger ɗi ɗum ɗo ko premier ministre leydi men noon ni hoɗiniya dartingo to nonnoon ni himɓe capanɗe tati e jeɗɗi kam bara rewɓe tato e sukaɓe noon ni kamɓen tawa hano keppi yonkiji mum en noon ni nder hippitere waɗane kegal talata go e lewru janvier nder wuro hano kulolngo noon ni cakkantara je wuro mbiyen ni hano bankas nder leydi mali ɗum ɗo nder andinore ko gomnati on andin noon ni wakkati on ɗon ɗo radio mo leydi france noon ni hoƴiti andinore de noon ni ɗum ɗo ɓe kolli wiide hano bandiji ɗini gatta kana hano gatta kina kaddule hano lohotoɓe noon ni ɗum ɗo hano ko tawangal doso noon ni hano wakkati on ɗo koɓe gaɗe kippiti ɓe garana hano fara yande jeego o fajiri ɗuɗal mabɓe fuu garana dow hano poporoji noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗo ni koɓe kuccitini juululde wakkati on ɓe gatti hiite ɗuɗal hano barama noon ni ɗumɗeni ko wara hano ɓe bara ɓen kamɓen hano dillidi bisaji ɓe dogko wujjaka noon ni ɗuɗal mbiyen ni hano nokkuje hano ko wontiri habaruji ɗi fuu holli wiide ni hano bandiji ɗini ɓe gaddana hano mbiyen kaɓirte mawɗe noon ni kamɓe gaddi nder wuro go ɗum ɗo ni har ko ƴewata habaruji ɗini hande subana ni ɗuɗal kulle bonɗe hano jarteɗe noon ni ko jaɓa noon ni ko hitani duɓe ɗiɗi sappo e jeetati nder leydi maraɗi noon ni batugu hano batu bulol ngol waɗama hande subana noon ni ɗum ɗo dow ardagal procular mo leydi maraɗi amadou moussa zakari noon ni o wi gol lawol noon ni no hisnan hano himɓe noon ni no hokkando gurnal lobban yaade e jama ar noon ni ko o haali
un chiffre pouvant donner
do hisabu waɗan kiloji capanɗe jeetati e feccere chanvre indien fa hande ɓoɗe ko wattu ujunaji sappo e kem joyi e nayyi feereje goɗon ɓoɗe goɗɗe ɗe konnan no woni ko watto ujunaji tati e kemtati e capanɗe jeenayi e joyyi goɗɗen ɗon ɓuɗɗo fu bonde gon nayyi ɓe paali goɗɗi gotto hembere e jeenayi kadi fuu ɓoɗe bonɗe woni ko tawa nder muɗum ɗum ɗo dukonɗan fuu min jahaynagam batte allah e min mbula ɗum min bonna ɗum min itta ɗum nder himɓe drogo ko jiiɗa ɗum no wara neɗɗo no haaya neɗɗo no bonna leñol neɗɗo no liɓa leydi e hoore muɗum so heewi mobilaji ɗiɗi katkatɗo kan ko min nangi ɗiɗi suudu sere hokki lawol ɗi teete e juuɗe maɓɓe hokke gomnati hinno golliram
au profit de l'état du Niger
nder lawol gotol gol ni hano procureur on o wi ko watta kinije tramol noon ni ujune herme e capanɗe tati e jeego o e keme jeego o e sappo e jeetati kantawader kulle bonɗe bulaɗe ɗe noon ni gam barke hano hittane heerede hoorejo leydi noon ni wurtake hano télévision mo leydi noon ni o yettini hano haala makko yaade ɓiɓɓe leydi noon ni nder haalaji ko o haali noon ni holli wiide hittane hikka de hano fottodiri e mbiyeni fooɗo hano fooɗodirol noon ni cakka himɓe noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗo ni o jingani gomnati on noon ni he himɓe gomɓe no hano waɗodira hano jooɗa kaalen gam joɗɗingo dabareji lobbi noon ni ko hittane wittine de to noon ni ɗum waɗi ni o watti wiide ni har ko ƴewata hano dabareji ɗin no yarete yeeso ɗum ɗo ko wattani dabareji lobbi heɓe noon ni no Issifou Mouhamadou noon ni o noddi hano jooɗa kaale noon ni naata caka himɓe ko wattani hano ɗum semɓintina wooɗa
à ces occasions
nder wakkatiji ɗi mi hii ko ɗuɗal waɗuɓe yaadu metta ɓerne ko hana bonnude are himɓe leydi hano no laabi laamu leydi mbi'iri ɗum ɓen kolli ko koye mumɓen pirtake sanne dow laabi politique leydi gam ɓe peerodiri laabi démocratie e laabi adi hawrodira to ko heɓa fuu helete ni noon ɗum resata ko jaangol iɗum wawi nafi leydi wuule sankite ni ardina ko allah haaja e leydi din nder wakkatiji ɗi fuu du gomnati e walliroɓe jooɗaki ɓe durwi joɗɗinde jooɗe haaleji kewɗi nafuɗi leydi din miɗo yettaɓe du majjum miɗo dekka du tammude ko jooɗa haaleji ɗi jarete yeeso nder hitane heere
de sera renforcé en 2019
a Allah hediyan ni mayo leydi men Niger di ko heewi ko andana noni wakkati o mo gonden der mun nonni dun do wadi ni hano wombe no wodi kaligi nonni e nyira mayo gon nonni dun sulibe nonni wakkati won don ni Soumana Ahmad nonni jon kaliya non fadde nyiro mayo ko leydi men Niger nonni o holli wiide hano jon en kaligi di nonni gombe mo wobe der mabbe dol no tilsi e mabbe be bayla golle der wakkati o mo gonden der mun
cette période là lo savare
ndian dan no nata fa yotto do jiida do endan ndan wari do wada lebbi nay min do konda min keba min golle lebbi nay din endan kanjum min jogirto baateji ami sarin gada golla gal du setta do golletirde moto pompe en e fa hande du hono gurti ko watte to ndian dan tokkoto dum do setta be neddo wori bawde mudum ndian dan endan ni hono na yettegal leur janvier fu kondan darto dan be taako fevrier yaade mars neddan be boto to ciagal dan bebi ni jonga hewbe ami fu ngala fu golleji sana tan jokka wobbe ya nata ringaku na golle godde gan golla gal hetta wadde gasenda
dellaje Niger ni departement mo felmeni tawa Canada region mo doso no bien ni der wuroji han tawadi ko kulle ko no kuje e bien ni ko biegini hano himbe yilotobe fa anda duniya nonni no juro dun do wakati on do ni prefet hano mo departement mo felmay hamani hano kondi nonni o holli darja ko no kuje de hano sem intinta jehol yeso jawdi leedi nonni
Falmay c'est un département vraiment radieux
qui a département Falmay département non mo kulle kewde tawa der mo kulle tariki kanade gari dari Falmay der dallul tawa tondu ladde wietene Ramsa woni der ladde dedu poli meden andadi di tawa kaden du fa hande no wodi poli iwandi fa leede Touba kobe gara kodde der mayri no wodi du fa hande nokkure tariki indirane Bumba hanu ladde Bumba dendu no wodi baadi e birdi ladde iririji gam birdiji ladde park on fu no gara jara fa kodde der mayri wodi du fa handen baade mawde be illa fil ajal indirade de germare ko mo barma departement Falmay no kure tariki e weltare
il a besoin seulement d'être exploité
Moktar Hamadou yawtide e prefet ononi dun do har ko ce wata bi en ni durwo ko lawol chapande nebo non ni ko wonno wade der leydi hano tilabir non ni nani bi en bi uro tilabir non ni dun do wadi ni hano lardube be acca ha gada hano lasar ha bi en ni har ko ce wata hano timo he timugo non ni gal lasar o ni durwo go hano no yahan timo non ni dun do no batti e timugo gan har ko ce wata durwo be hano go gallu nyame non ni dido be durwo be gallu nyame dido be ko dibbe be kay be libama e nayo be tawa be kay be libama dun do ni fa kasar ko ce wata hano durwobe kambe jeego kan hoddi non ni ko libaka der mabbe de ni ce wama no tawa hano jehobe carte final woni ko etefe cere hano timmorde den non ni dum do hande la sar kambe jahata dum non ni der mabbe no tawa hano durwowo mo zender indirte do tasi usani e fa hankasen biyani Noura Hamani e Ibrahim Namata Sumaila Abdu non ni e Kadir Abdu in andirado Isaka Isaka mo doso non ni be fu be doso no dey Salay Dauda mo agades no der mabbe dun dani har ko ce wata bi en ni durwo gonni hano durwo be leydi men Niger dino hen dun do har ko ce wata lawol chapa ne worno ni dun wadi ni lardube be leydi men Niger kambe do be acca ka gada bumbe be kambe do be gonbe gada hano durwo chaka mabbe non ni dun do kan woni lawol didabol non ni Mohamed Issif non ni hano bi en ni hano mo region Zender hanko hebi jialol gal nonni ko hitane hikka durwo ko bumbe ko gadana nonni gan o hebana tobbe chappa sappo e jeetati dow nogay e go'o delle hanko hebi jaral gal dow bi andi bumbe gabbe hano durwo go nonni don do wakkati on doni deni ciewama hano maradi e nyame kambe jokki gada makko nonni horejo hano kawjido e fedde bumbe nonni leydi men ni sheddi nonni o holli wiide hakika sigilaji mabbe di jehol yeso hebama har wakkati wonno Nasser Musa o yewtidi e bandi min Habibu Garba
Der durwo wumbe hikka goni region fudurwo goto waddi durwobe ben fudu no duubi sappo e jeetatiibe yaade duubi laso didiibe Mohamedou Issifou duubi sappo e jeetati durwo region Zender on kam hebi takubaye ki hikka durwo goni de ceewama mujjinama durwo region fu watta durwidi he durwobe region ji diito Mohamedou Issifou libi durwobe region yiji jeegomde mo maraade on ni woni mo o libay denne didi sappo e jeetati o hebi do didi laso e go mo maraade on deki he makko miccintinen himbe du ko rawani mo maraade on ka hebi takubaayiki hikka mo nyemay on warta tabo
latol balo ni taki tan ɗo ko rewɓe hano waɗama noonni altine bittiɗo tati hano worangi e goho lewru décembre noonni fedde ñamay noonni jalake hano ngallu ñamay noon jalake maraɗe noonni jeetati e ɓolum noonni agadesto jalake doso ɗiɗi he ɓolum noonni ɗum ɗoni hara koce watta maraɗi e doso kamɓe gonte foyta ha nokkure tataɓere noonni hande lasara noonni stade municipal mo gallu ñamay nde lawol gotolgol ni han altine noonni hara koce watta latol balo ɗiɗaɓa o noonni ko mbiyenni lawol hano latol balol kesol noonni ɗum ɗo har ko ce watta ɗiɗaɓere noonni waɗama hano tawa noonni waɗata han tawa mbiyenni jalake hano jongorzo noonni ɗum ɗoni fa hankase maraɗi ɗo kando hano jango no yahan fottida e union sportive noonni ɗum ɗo har ko ce watta lattol balo o ko gendarmerie kando hano no fottidan e mbiyenni as soni dep ɗum ɗo ni ɗe lawol gotol ni har ko ce watta mbiyenni lattol balo noonni ko hano jonde mbiyenni jande hano jokkol enɗan e jonde jam caka sukaɓe école nane mbiyeni jangguirɗe école ɗum waɗini hano nder région mo agades noonni hano sukaɓe école ɓeɓe siri noonni lettol balo o noonni ɗum ɗo ko wattani jonde jam e jokkol enɗan noonni caka école iji ɗi noonni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni har ko ce watta hano fedde hawjine e filla mbiyenni sukaɓe ummatore gam jonde jen tabbinte noonni ɓe gaɗi hano lettol balo o ko ittodirol noonni nogay e ɗiɗi yaago woranje e go'o lewru décembre witti ndu noonni ɗum ɗo ɓe kolli wiide hano gattol koɓe gatti yeeso kam woni jonde jam heɓe caka jangguirɗen wakkati on ɗon ni hano Souleymane waw fan noonni horejo fedde o fantini anise bandimi
l'objectif visé à travers ce tournoi c'est de
nder lawol latobal ittodira o caka jangguirɗe ɗum adini cengol enɗan caka jangoɓe ɓen ɓe andodira jam e hakkillo fukkigo ɗum tabbita caka mabɓe nder balɗe sappo ɗe weltare mawne noon naati caka mabɓe sembe haala sigila latobal ittodira o du ni woni jonde jam e hakkillo fukkigo tabbita nder jangguirɗe meɗen latobal ittodira o du wari fotodiri he wakkati powtiri mabɓe foɗude hakkillo jangoɓe dow nafakka jonde jam e hakkillo fukkigo woni ko domum ko e mabɓe pir min nani belɗum ndu sanne min gi'i du fa hande kono wodi ñañuɓe dow latol bal nder jangguirɗe
ɗeɗoentre
batu jooɗa kalen mo studio kalam
gam martude kumpa ko waɗi nder leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger
nonnon ni min garta ni nder yewtere men findinol noonni ɗum ɗo har ko ƴewata nder miccintinol nder miccintinol ni ko dartinta sarusiji leydi men Niger di waɗi gomnati hano leydi men noonni waɗi hano pottal mum noonni premier ministre on Birgira fini jeɗɗiɗo wittine noonni giidal naati caka makko e ardiɓe ministére en noonni e gollo e mawɓe noonni ɗum ɗo harɓe ƴeewa laabi lobbi koɓe kani ɓe ƴewtina ɓe joɗɗina dow ko wattani sarusiji ɗi dartino fa woɗa nder leydi men Niger di Amadou hano Salay Oumarou noonni umo horejo noon kawjiɗo filla mbiyenni dartingo hano saru sigi ɗi lawol kesol ko ƴangol gol o yewtidi e bandimi Alassane Kouzi Mohamadou noonni
garki golle nder wakkati e etol golle golloɓe gomnati no tawa nder hakkillo ardiɗo gomnati sanne gam majjum ndu waɗi ko ɗum ƴami ƴewtinaki waɗe ko watta laabi keɓake dow ko yaawi misali dow filla hawju garki golle nder wakkati ki eno waɗe ko tawe golle golloɓe gomnati ettirama no fonditi ɗo nder ministére kawjiɗo filla golloɓe gomnati Amadou Salay Oumarou kawjiɗo moƴƴinol golle sarusuji gomnati
warɓe fotti e batu o haaluɓe fuu haalayna e dow fi noe watta ko tawi himɓe gara gollal wakkati mo heƴana on endam haala dewtere rese tawi garɗo fo winde inde mum e wakkati mo yetti wiya ɗum ɗon kay wala no laaɓi sanne saabu himɓe hewɓe fuu no wawi fende dow majjum waɗa guyka dow majjum ɗum saabi nden ene ka horejo gouvernement o wi himɓe hawjinaɓe gollal ngal endan jiida ko watta ko tawi ɓe keɓa dabare keso komoɓe mbawi hoƴude gam batte Allah e tokkitade golloɓen endan gara wakkati kani warde nde endan tawi minen kay du min ƴeewi no laawol dow filla ko darta machine joƴƴine laatiɗo garɗo fo se tugga honndu muɗum tuggol honndugol du tawi ene walla jomum heɓa naatale suudu bureau mum woni ɗon tuggol ngol du waɗa machine odu konɗan hooƴa inde jomum e wakkati mo wara naati e golle e wakkati wonno wurto fa yaguere hewɓe fo galan tugga mumen se gari bureau gollidol e machine o nden ene ka ɗum saabi ɗum tiiɗimin sa
cet exercice en arrivant au bureau
nde noy wonno waɗe dow filla etol golle golloɓe gomnati ɓeene
il est également aussi à paris au cours des
jon o dabar tawa ɗon enda o dabar no laatiɗo dartina hakkude neɗɗo ka e mawɗo muɗum ƴeewa wiya a golle ma woɗi a ɓeydanama fa jaati woɓɓe neyani yiya mawɓe mumen wiya ɓeydina jonka andumani heɓa mi yaha yesso seɗɗa kalay joni noon dabare gonɗon tefe fa waɗe o endan so rusi amin waɗino wakkati no miilo no watta ko tawi ɗum ɗon haɗama horejo gouvernement o hokki laawol hawjiɓe so rusi leydi ɓen endan daarno watta ko tawi heɓa dow ko yaawi dabareji kesi no wat ko himbe golloɓe ete be beyde nder golle mabbe
et être implanté dans les meilleurs délais
des sigle keso oni fuddete nawtorede
vraiment nous voulons que 2019
comme pour yidde hande deni woni duminade sappo e jene o tawe kulle de fu ko min kal ele hawrinde endan jojjinama tabintinama e dow ko yaawi yaawi heba golleji di enda fu ngadano hanri eno wodini
mise en œuvre
do ni min dernata habaruji men e fulfulde Saydel Lamdo hollimin jango min gadda habaruji gom min jottinatomo.